Salala mila parate. Kuenya kosela, kuenya kosela. Ankosia. Salala mila parate. Kuenya kosela. Mangizifihle kuwe baba. Ngifihle kuwe Nkosi yami. Ngifihle kuwe Jehova. Ngifihle kuwe baba. Twalalami, twalalami, twalalami. Twalalami elangifela. Mangiqashe kuwe baba. Ngizohamba nawe. Izohamba nawe, oh Nkosi yami. Mina ngizohamba, mina ngizohamba, lo Jehova. Izohamba lo Jesu, izohamba lo Nkulunkulu, Baba winqaba yami. It is for me and my family. We will serve the Lord. We will serve Jesus. Oh, oh, oh. Oh, in thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. Guidance.